Oh ah, oh ah, oh ah, yeah.
Fire that.
Oh ah, oh ah, oh ah, yeah.
Says Dinge. Oh.
Na mwapo ni nyamuka ni kagwapo ni kafika ni sangwapo sini chedwa ni pangapo njine na mwine wa mvela osa zilete wa soba kofela wama ni mvela siba kumvela elo kakwe muma chokera el stone forever and set day this days in chitira seti mifole lato ni kalipo flow hafu no ninge na bafana umbola babasa ni size one it help anima bapaira na muma cypher zek this better than demo bakugwanga vipaka vava njemu ni maikonga sininga mise njine chinyao likumbili ya mizi one tower ni katingwize nilinangambi nkupasa ngwizi Josa Just, monga chapala sula po chinyawu Nusia wafana matakwa, monga nipusi wonse wali ngao
Sintisi wanza kusubu is sense danger Chokapo no chokapo hapa sense danger Neno ya naola sikiseka sense danger Ise sintisi wanza kusubu is sense danger Sintisi wanza kusubu is sense danger Chokapo no chokapo hapa sense danger Neno ya naola sikiseka sense danger Ise sintisi wanza kusubu is sense danger
Chaka niriko difa, chifani koliranga pali infa Zileke ningo mazilire, manje ni vaje ni kudumirire Wama nisakira siwani peza, bakuti fresh eshi zeki Nizingati kufaka movesi, uli uniki ukafaka vesi Nufu tibola ulipena mesi, ni milandu izi ni makesi Sunga ni bire mondine magesi Na yo last voltage mundie wanika sausage no zipeza musoweji Ine nilipo nizi, ningazimyeka zuwa no kusia ni mumfinzi People love me, they call me vashile tisha Wani sarahunda wanzanga Wabema na shisha Jero wako ni wanga Bati wanga si wako tiri dangerous
Sisi wanza kusubu is sense danger Chokapo no chokapo hapa sense danger Neno ya naola sikiseka sense danger Ise sindise wanza kusubu is sense danger Sindise wanza kusubu is sense danger Chokapo no chokapo hapa sense danger Neno ya naola sikiseka sense danger Ise sindise wanza kusubu is sense danger
Fire that ZTZ Mr. Butterfly Charlo Wetchu Manager's DM Fire that
Moshe Mele